Egwandisizo by'omukago ogw'amawanga ga East Africa lisabye amawanga gana mukago okugatta amaanyi n'obumalirivu mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Kidiridde omuwendo gw'abantu abakafa Ebola okulinnya mu ggwanga erya DR Congo bakati bali abantu 136 ate abalwadde basukka mu 15. Amyuka ssaabawandiisi wa East Africa atwala ebyobufuzi, embeera z'abantu n'ebyenfuna, Andrea Ariko Moreti, agambye nti Ebola kirwadde ekisuliridde okusaanyaawo ebyenfuna by'amawanga gano kubanga kikosa entambula y'abantu n'ebyamaguzi. Awadde amagezi nti ekiseera kituusa amawanga gakolaganire wamu okusunsula abantu abagenda okusala ensalo zaago bakeberebwe Ebola olw'okusala ku misinde obulwadde buno kwe busaasaanira.